kama ringtone. Nikilala kwa masikio bado inanijia, bado naisikia. Kama macho windo zangu mboni, hata nisipofumba wengine sioni, bado unanijia, unanijia. Kwenye barijo nikumbate, dimbwi la mapenzi tuwe wote, upweke mwenzako na ofia, nipeti nipate tulia. Navyo kupenda usinichoke, kama basi kufa tuwe wote, mziki dondani na ofia, nipeti nipate tulia. Aye, 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 aye.
I'm a money man falling in love. I'm falling in love. Oh yeah, 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 yeah. Oh, I'm a falling in love. I'm falling in love. Oh, me na wewe.
Kiangazama kwa masika, uniahid baby tutafika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Iwe raha mapata shika, kwenye mabonde na katharika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Kama umeroga basi ongeza tena, nipaka we mazima. Oh mazima, navyo kupenda usinichoke, kama basi kufa tufe wote, ziki dondani na afya, nipeti nipate tulia. Oh yeah, 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 yeah.
I'm wako nime fall in love, I'm falling in love.
I'm falling in love, I'm falling in love, oh yeah, yeah.